Kulembeze mu kitundu kya Kigezi basonze kwebyo mukulembeze gwanga linoti buhabulwa bye bagala aleme kutantebe nga tanaba kubikola mu kitundu kyabwe naddala mu kiseera kyagendamu eky'okulondebwa nga akyanoonya kalulu mu bituli bino eby'ekigezi. William Ssebuliba.
President Museveni olunaku olwaleero lwagenda okukomekkereza okuwenja akalulu mu bendobendo erya Kigezi era wetwogerera mu kaseera kano namungi w'omuntu yakunganidde dda wano ku kisaawe ekya Lwere Stadium ekisangibwa mu ggombolola y'ekirimi mu disitulikiti eno ey'eKanungu. President nga tanatuuka wano agenda kusooka aggulewo ekifo ewagenda okutandika okuzimbwa cyber wires ezigenda okukonekitinga internet mu disitulikiti eno ey'eKanungu ate ne disitulikiti endala ezigiriranye okulaba nti abantu b'omu kitundu kino bakola emirimu egyo egya tekinologiya nga tewaliiwo okutaataganyizibwa. Wano mu kisaawe we tuli mu kaseera kano President Museveni bantu bangi bamulindiridde omuli abo abakulembeze mu gavumenti eriko ssaako n'abo abaali mu gavumenti mu biseera ebiyise. Banano bakulembeddwamu eyali ssaabaminisita w'eggwanga John Patrick Amama Mbabazi era ono mu kwogerako ne CBS FM Emmanduso agambye nti gavumenti eno agibaddemu ebbanga ddene n'obusobozi bw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abumanyi era asabye abantu nti bamwesige kubanga yeeka alina obusobozi.
This is the time when we need to consolidate those achievements. There is more work to be done, very challenging work, and my message to our people is that we can only trust it to an experienced hand. The hand that has been at it, that we are confident about, and not become experimental.
Ekifo kino kye tulimu kiri kilomitas 8 zokka ezibulayo okutuuka ku booda ya Uganda ne Congo era abakulembeze abalala nga bakulembeddwa mu minisita Chris Baliomosi baregezeza nti mu kaseera kano beetaaga enguudo zonna ezigatta disitulikiti eno ku disitulikiti endala ssaako n'ezo ezikonekitinga disitulikiti eno ku ggwanga liri erya Congo okubanga zikolebwa okuteekebwamu kolansi omunywevu okunyweza ebyobusuubuzi abavubuka naddala mu bitundu bino basobole okufuna emirimu okugatta ku internet gye bagenda okukozesa okutumbula ebya tekinologiya mu kitundu kino. President Museveni bw'anaava wano ku kisaawe kino ekya Lwere agenda kweyongerayo mu disitulikiti ye Rukungiri gy'agenda okukuba olukungaana olusemberayo ddala mu bendobendo lino ate oluvannyuma yeeyongereyo mu bitundu bye Ankole gy'anaamala esabiiti namba nga nayo atalaaga okubasaba akalulu ak'ekisanja ekijja. Nze William Ssebuliba, CBS FM Emmanduso, wano e Kanungu.